atomu kulembezi wechibina che NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu alabudde bannayuganda abaagala enkyukakyuka bakomye okwerumaaluma n'okukujjibanira omusimbi ogubajja ku mulamwa. Kyagulanyi Robert Ssentamu bino abyogeredde mu disitulikiti y'Eyumbe, akawungeezi ka leero n'ategeeza nti bannabyanfuzi bangi bajja bannansi ku mulamwa ogw'okukyusa eggwanga lyabwe kubanga balina ke bavuubiise mu matama. Bw'atyo ajjukizza abantu b'Eyumbe nti bannaludda oluvuganya gavumenti bangi ddala bali mu makomera era balina okuyiiya amagezi gonna agabafulumya amakomera ago nga balonda abakulembeze ab'ensa.
Regions and all tribes in Uganda want change. But before we get that change, my brothers and sisters, the most important thing that we must do is to unite. Understand that we are all slaves and we must come together and break the prison. For 40 years they've divided us. For 40 years they've taught us that we are not supposed to be friends or work together because we are coming from different tribes. Divide and rule. And our division is even sponsored. Always playing one tribe against another, getting one community to blame the other.
Kyagulanyi Ssentamu era asuubizza ab'Eyumbe nti singa banaamulonda banaabafunye omukulembeze omuggya oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka ana agenda okutereeza byonna ebyasoba.